lithium yo nugal mangal bangal mo ingol battery ngaji e machine ngaji kewdi do darke sababu towinde leddi malindi bangal de do kulele adnarndu nokku gonala mo lami mali hulti wiide nawawi naftorede reedubi sappo mande mudun yete sanne le kebal leedindi e mi mabbe kedanna general darmi asmi guita kanaka leedindi ko hali bangal mudun guldibe amen ortem
oɗo projet wakkati ɗiɗi warta waɗede le muɗum wakkati arandirejo o ko warta fa heɓe muɗum ko ana wara milliardji capantati e jeego yam yimɓelle temeɗe joyam kañum en warta fa golla hen wakkati ɗiɗoɓa o hakke milliardji temedere sappo e go'o warta heɓede muɗum yimɓelle temeɗe jetto yam warta gullude hen leydi amen di keɓal muɗum ley hen so a ɓami ɗum pecce temedere capantati e joyyi warata joyyi ele temedere gollanoɓe hoore mum en jeeyi ɗum leydi amen di ana heɓa hem tino ko warata milliardji temedere capan joyyi
50 milliards d'environ
e hunde mawde sanne bangal huncangol hoore jigaji leydi ndi no holtiri kanko dunke keɓe Modibo Maw Makalu
ele waytagol wakkati momi gon jom o ka miɗe miili lithium o darde muɗum waran mawde sanne tomi gon hande ɗo ɓiɓɓe leydi mali sa fecci ɗum pecce temedere capannayyi e joyyi ɗi ka fuula ñalawma hande o wala courant ana hani ko ɗati goɗɗi itte ley hen yalla darde amen ana mawna sanne le on ɗo golle nde hurunde afrique fa yetto le adnandu e hoore
fuɗɗugol golle oɗo nokku ɗiɗoɓo lithium ne huncana hoore ɗum no himmeji jamare nokku o keɗana Karim Sangare maire ngallure Bouguni
darde nokku to lithium warta ittede Bouguni waran latade sababu yerwinde leydi amen di yerwina région Bouguni o hoore ɗum
caggal keɓal ngal projet o sambinta e ɗum wattani hakkille ɗum no kabaru cellal e hawalu ɗo taƴorol ngal totti Mamadou Dembele hoorejo kabaru gollirde humanide lithium ley mali
rende hawalu ana e komi majjimbini ɓenɗo yimɓe jaati min gaɗan ko woni e bawɗe amen ndu fo yellaɓe keɓa teddinde ko hawra e ɗu muɗum ko min gara min kayba ɗu jiyameji ɗi fayetto colla garowo matede ele helgol ɗeɗo kaaje ɗe on ɗo nokku yalla yimɓele golloɓe tumɓe ana heddoro cellal koɓe jogui ɗu ana heɓa renede
e wi lamkoɓe transition ɓe oɗo projet o killa joni jaati latigue sababu keɓal mirangaji noga e nayyi sifa bangal sora sottangaji